What surprised you?
Munde e dabali ban Kim Jong Un ka kula.
Really, he's got a great personality.
Niela, mgoya bala. Anyana bolen, a joli kadi. Foka bena wane dofana. Abi akajamana diu fe. Uma balina nga akajamana diu kanube adusukun kono. Ufana na ne hakili na je kunyuma bade damne nani. Ambina fiamu bara ulakari kure kenya kampan jamana la. O bara ubina koroche ikoro. Ani fen chama wara ubina bulu. Da kafara geleya wara munutura ko ya famia adonendo kisendo na kore kenyaka koula aiwa greta kanyesura kuma nyoya tola nafaka bo ma chama do yenwele uye bataki chima ambi ideli ibiseka latigewa ansonama ma ba chama fana munu fatura kore balawu kama ye pem barka mama.
So you put the human rights issue.
Ekelen ko fe kabuna da madina hakke usabatili kunya da anyekoro aye munde fo.
Very well, I mean we obviously
ba fe ka fo a wati bella ampmana fiem gutu la karika. Ya ampmana fem gora chamanka ina fo maya hakke ani gele wara ununtura ko lanati otuye la siribaye akose bena gafe kono ani udo gafe kono ani ka fen na fama chaman wara do a gafe kono nana femin buena ma hakluma ununtu sigilente akaboloda
far beyond what anyone thought was going to happen.
Give me some sort of behind the scenes.
Ibi se ka dofon yin aw ka nyugon yila wa. Aye baga baga wa. Walma e ya baga baga. Aw ka kuma falen falen kera mundi.
3 months really and we've been dealing.
Ayi dan kante aw tumbe kalo saba kuma nyugon ya wula. Munu bulu dara aw nga lasigi de un bulu. Munu chela kidaya nyema Mike Pompeo. Mi e bara nyugon bulu. Ola aw tumbe ataka segu wakati wula. Ani aw ye nyon tumbe bi. Aw ka famya lu bena ka bini kuma nyugon ya damnela. Ni adon ko ni anegenye mugani duruna masnogo o wati bela anyoyo jana nga bese kan kun korota o eta bulu jutigele ya famia atumise ga labani palawe mina ma bayirika o kasara tumise ga irebe kure kenya ka don ko sobe seul sigida mo oye million mugani segi munu chela million laban tu bone unyula nga an labani ni benkan.
All right, what about our troops? Are they staying in South Korea?
Yala ubena to kore wuredugu ya mfanjamana kanwa.
They're going to stay.
Awo, ubeto yeno. Amma kuma uka, akorofo fanamake. Ambuna kele la beon. Anayulika jow dansi. Bawo, amusaka kabu. Ibadon, ambi yoromna. Katugu, folo, mogola nyinido. Anifana, bafeka waleya. Hakila, unusonjara, nga la nyinife. Bawo, kula nyinido. Asonye, nafulo bade. Antina uke, kamasoro, kumanyuwa, tanaya kabu.
What brought him to the table this time?
Jamanatigi Kim, ananani mu hakilina uye awkasigi kafokono nala sancha mangele ya ukofe.
Well, actually, I don't think there's been too much saber-rattling prior to me. I don't think they basically had a silencio attitude, silence. They didn't want to talk about it, and you can't do that. And I think the initial rhetoric was very important, frankly, as much as I hated to do it, and as much as some people thought I was doing the wrong thing. I think without that, we wouldn't be here. I also think that
make atuna se na pamore fe atumbe afe ka kuma nyoya oke ka fendo bulumada
ina fomu
katugu abadon ko ambe on sebedela madala no tunkera la folo na kila folo la ma tunte kle ufanana manya soro nga akonbe akalama ko ambe afe ka ko nyenabo ankanga ko usratama anika walia tizana ambe obaraudela ibadon fana ate wati jambo abseka fofana ni adon folo la ama kuma kan tabulo onoro ya feu kore kenya ka jamana kola ga anye ambulu no blaga fela bi mi franfasia ana bunya ka bu ni fin mi tusigilente atite ma si hakili la ko otu mesega buluda.
What do you think he thought of you after he left?
I think he
liked me.
Hakila mkujarae afana kukadie. Ani mbela wale famia. Yado, mkosiba kafoku niye mafarindoi. Mafarimando walma afarinyara katema. Nga ambena. Hakilimado, abe akajamana diyo ani fasofe. Abe nintafion chama lanyini. Ule kama abe kanike.
But he's
ayaka jamana diyo mtuoro ka ubla kongola. Obeko fe ebolo abaka jamana diyo mfe. fɛ.
Alajɛ a bɛ ka min kɛ ani ni y'a mafilɛ a yɛra cogo min na a ka laɲini waleyali la nka tiɲɛna bɛ bi fɛ ani sini fɛ ani mun kɛra dɔgɔkun fila tɛmɛnen la ka tugu o ye a wagati min kɔnɔ a ko bɛɛ daminɛna walasa kɛlɛkumakan tɛ ɲangili bere fana tɛ ɲangili bere tun ye fɛn belebele ye nka u bɛ to sen na fo fiɲɛmugujugu walima maramafɛnw o lakarali baaraw ka kɔrɔ cɛ.
Because this is Voice of America.
Voice of America, obela me kosebe kore ken ka yanfan jamana de unfe uka jamana ka. Ibse ka munde fuye ni watina.
Of North Korea.
Well, I think you Aiwa, akila nie maye minka dusukono taka bo uma. Abe afeka nyuma yake uye anika uladu. Anga ko bena, ibe hakila famia. No ben kola, sebe do kosebe. Be ma chamando ni au benente ni fen fen ke atenyana bo. Ninduna kabna damne. Anko jara nyoye nkumana kan o fana na nga mirila fɛn ɲuman baw bina kɛ kore kɛɲɛ ka jamana ye.
Mr. President, nice to see you.
Jamanatigi I yeli jara nye kosɛbɛ ka bɔ fo Washington.
O ye tiɲɛ ye a waati janyana ni sera yɔrɔ dɔ la n be a ɲinina ka sunɔgɔ I y'a faamuya ka fiɲɛ minɛ dɔɔni
n b'a fɔ ko ka segi ni I ɲuman ye Ameriki jamana kan.
I ni ce Greta ni ye kuma yɛlɛmaba ye.